Yesu tembea. Tunaombea wagonjwa, leponya ni wewe, Yesu tembea. Tunaimba nyimbo za sifa, utukufu ni wako, Yesu tembea. Tunaweka mikono kwa wagonjwa, ponyaji ni wewe, Yesu tembea. Oh mama yule nalia, chunguza haja moyo wake. Oh baba yule nalia, nahitaji msaada wako, tembea baba. Oh mama yule nalia, chunguza haja moyo wake. Baba yule nalia, nahitaji msaada wako. Ukiyao hawawezi kusa maisha yao, wengine ni wagonjwa kusa afya zao. Ukiyao hawawezi baba kusa maisha yao, wengine ni wagonjwa kusa afya zao. Baba tembea, baba tembea, baba tembea, baba tembea, tuko mali hapa. Baba tembea, wege tu watuwe. Baba tembea, kusa maisha ye. Baba tembea.